Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi kuri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema mu buhanga bw'ibyuma, turi kumwe na Cornelius Nadia Tahani urimo kumfasha kwegeranya kino kiganiro. Banki y'Isi kuri uyu wa kabiri yatangaje ko igiye guhagarika inguzanyo nshya yagombaga guha Uganda zo guteza imbere imishinga itandukanye muri icyo gihugu. Impamvu ni itegeko icyo gihugu giherutse kwemeza rihana abaryamana bahuje ibitsina. Asubiza kuri icyo cyemezo, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yavuze ko igihugu cye gifite ubushobozi bwo kwiteza imbere kitagendeye ku nkunga z'uwariwe wese. Mu itangazo, Banki y'Isi ivuga ko iryo tegeko Uganda yemeje muri uyu mwaka rinyuranye n'indangagaciro za Banki y'Isi. Yongeraho ko intego yo kurandura ubukene ku isi itagerwaho hari abagihezwa muri sosiyete. Ibindi bihugu birimo ibyo mu burengerazuba bw'isi nabyo byamaganye iryo tegeko, bivuga ko bigiye gusuzuma imibanire yabyo n'igihugu cya Uganda. Gusa ikigaragara nuko gufatira ibihugu bya Afurika ibihano si bishya. Ese wowe ubibona gute? Ninde uhahombera? Ibyo bibazo n'ibindi nibyo twibandaho mu kiganiro muri sanga cyanone. Mutumirwa wacu ni umunyamategeko Frank Mwine ukurikirana hafi ibibazo na politike mu karere k'ibiyaga bigari, ubu ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Frank Mwine, mwiriwe neza aho ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza.
Muraho Edi, murakomeye, turaho rwose, nta kibazo, tumeze neza.
Natwe turaho, tumeze neza, kandi tugushimire kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Dutangirane n'iki kibazo ubwacyo. Iri tegeko rishya leta ya Uganda yatoye rihana abaryamana bahuje ibitsina. Ku bantu batabikurikiye cyane, byatangiye ryari? Ubu ngubu bihagaze gute?
Urakoze Edi, nka nkuko ubivuze, kugira ngo abatwumva bamenye ko itegeko rimeze, ryabanje kuba mu 2014. Iryo tegeko yari babikoze n'ubundi, ariko n'ubundi abaje bari baryemeje, perezida yaryemeje Ubugande, ariko baza kuba banyamategeko baza kugitwara mu rukiko. Iryo tegeko bararisesha. Impamvu yari uko ngo korumu, umubare w'abagomba gutora iryo tegeko mu nteko ishinga amategeko ntabwo bari buzuye. Ejo bundi rero iryo tegeko bararigarura, rigarurwa n'icyo bita private bill. Private bill ni ukuvuga ko ntabwo uwo mushinga w'iryo tegeko uba wakozwe na leta, ahubwo wakozwe n'abadepite aribo abatorwa mu nteko ishinga amategeko. Baza umugabo bamwita Asmani Basarirwa, niwe mudepite warizanye. Akaba aho bitandukana n'andi mategeko nuko ari no mu badepite bari muri opposition. Uwo mugabo aza kurizana, ndetse biza gucamo bararyemera perezida ararisinya bivuga ko uburyo abaye itegeko kwera kuri abaye itegeko rero ubu ngubu usanga abayobozi bo muri Amerika abayobozi bo mu kaba n'ubwongereza ndetse n'abanyaburayi bose bavuga ko bazahagarika imfashanyo akabari nako buzuti Banque Mondiale banki yose yahagaritse imfashanyo kubirebana na n'iterambere ndetse perezida nawe yabashubije ko ndetse ibaruwa yayanditse mu nyandiko y'umukono ntabwo yakoresheje ikindi yayanditse aravuga ati nubwo mudufatiye ibyemezo ariko ntabwo tuzahindura kuri iri tegeko ntacyo tuzahinduraho ariko icyo nakubwira Edi nuko urebye uretse Ubugande muri Afrika yose usanga ibirebana n'abantu bahuza ibitsina ntabwo ari umuco muri Afurika nta nubwo abantu babishyikiye ndetse unasanga akarusho nuko perezida wa Uganda afite icyo nakwita opozisiyo yose n'abaturage bamuri inyuma kuri iri tegeko nkumva rero nubwo bahagaritse izo mfashanyo n'ibindi ariko kubera ko muri urwo politike afite abaturage bose nkumva Museveni ntago bizamujegajega ndetse bikazatuma n'abandi muri Afurika bakora amategeko nk'ayo ngayo nk'iri tegeko bakoze mu Buganda.
Amakuru mfite hano ava muri banki y'isi nuko ubusanzwe banki y'isi ishobora kuba yarahaye inkunga cyangwa se inguzanyo igihugu cya Uganda zigera hafi kuri miliyari eshanu z'amadolari nubwo bavuga ko ayo mafaranga yamaze gutangwa atazagirwaho ingaruka ese ayo Uganda yateganyaga kubona muri banki y'isi nk'inguzanyo nta ngaruka bizagira ku iterambere ry'igihugu
iyo urebye ndabonye n'abadepite ndetse na leta muri rusange yavugaga iti niba baduhagarikiye izi mfashanyo cyane cyane nta nubwo ari imfashanyo n'inguzanyo leta izishyura ni ukuvuga ngo leta igomba nayo gushaka uburyo yavuga ati reka rero dushake ibyatumaga bitwara amafaranga dufite ibyo bintu tubigabanya nka bintu byakoraga nko gutwara amamodoka ugasanga ngo bafite amamodoka menshi cyane ibikoresho ni ukuvuga ko bagomba kugabanya ugusohora amafaranga ya leta bakuziba icyuho cy'izo nguzanyo kuko n'ubundi inguzanyo bazishyuraga ariko ikindi ni uko ubungubu bagomba no kureba ahandi baguza inguzanyo kuko n'ubundi izi nguzanyo za banki y'isi yose burya edi ziba zifite icyo bita impamvu barakubwira bati dukeneye iki ntukore ibi ngibi ntukore ibi ndetse bigira wese n'ibyo ngibi y'aya mategeko bazanye hari icyo bita bo ibyo badashaka reka ngwe nk'urugero hari ubwo bavuga bati kugira ngo tuguteze imbere urabona no muri Kenya muri Kenya uretse itegeko ariko muri Kenya bafite ikibazo cy'uko bagabanyije amafaranga leta ishyira muri social services cyangwa mu bikorwa by'abaturage kugira ngo ibiciro bijye hasi wabonye ejo bundi imyigaragambyo opposition mu gukora barayiroding bavuga bati ibigori ubufu n'ibyo kurya byaruriye impamvu nuko Banque Mondiale yarabwiye ati kugira ngo tubafashe mugomba kugabanya amafaranga mwebwe nka leta mushyiramo kugira ngo abanye ibiciro ngiye nkumva rero leta iyo nigerageza kureba ko itunganya amafaranga basohora bakoresha nayo biba by the way ugiye kureba usanga mu bihugu bya Afurika amafaranga menshi cyane aranyerezwa akajya mu bikorwa by'abantu ku giti cyabo aho kujya mu bikorwa by'iterambere by'abaturage
ariko banki y'isi nanone ikavuga ko kugira ngo ishobore kurandura ubukene ku isi iyo ntego idashobora kuyigeraho hari abagihezwa muri sosiyete abo ivuga ko bahezwa muri Uganda nabo baryamana bahuje igitsina iyo pozisiyo yayo bo uyivuga iki
urabona Edi abanyaburayi n'abanyamerika bafite imyumvire yabo n'imico yabo hari ibyo rero byo bintu bo babyita uburenganzira bwa muntu ugasanga rero muri Afurika ibyo bintu byo iyo mico ntabwo ari uburenganzira bwa muntu ikibazo rero nuko abanyaburayi n'abanyamerika imyumvire yabo imico yabo bumva ko iyo mico ari uburenganzira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibyo bintu rero bigomba kujya muri Afrika nge ndumva bagombye gutandukanya uburenganzira bwa muntu n'umuco umuco rero ntabwo uburenganzira kangwe nk'urugero kuvuga ngo umuntu yambaye imyenda isa gutya nujya nko mu bihugu by'Abarabu uzasanga iyo mico ntabwo ugomba kwambara imyenda idapfutse umubiri wawe wose ariko ntabwo barajya mu bura muri Katari urabonye neje ubundi mu mpira coupe mondiali wabonaga hari imyambarire hari uko bajya muri Arabia Saudite hari nuko bakorana n'ibihugu by'Abarabu hari imico y'Abarabu abubona abanyaburayi n'abanyamerika batajya bahakanya kubera ko uwo muco wabo ntabwo ushobora gukora niyo ari abayobozi ubwabo usanga bambaye ibitambaro yari abadamu bagiye muri mu bihugu bya Arabia Saudite bagiye gukora n'abayobozi umwami wa Saudi Arabia Saudite aripfuka ku mutwe kubera iki kubera ko uwo muco ntabwo ari umuco abanyi basangiye n'abandi bantu kandi bagomba kuba
ariko mwine hari abashobora kuvuga ko impamvu ibihugu nka Arabia Saudite leta zunze ubumwe emira zunze ubumwe z'Abarabu n'ibindi aya masosiyete cyangwa se ibi bihugu bitagira icyo bivugaho nuko ari ibihugu bikize ku banyafurika rero kubera ari ibihugu bikennye biba bikeneye izo nkunga biba bikeneye izo nguzanyo niyo mpamvu n'ibi bihugu bikoresha izo nguzanyo kugira ngo bishireho n'ibyo bintu bise condition kugira ngo izo nguzanyo bizibone mu gihe Afrika itari bohora mu bijyanye n'ubukungu ibyo bizakomeza kubaho
ubikomojeho edi urumva rero ikibazo ntabwo ari uko ari umuco nta ndwa uburenganzira uburenganzira bwa kirema muntu iyo buza kuba ari uburenganzira bwa kirema muntu n'ubundi bari kubivuga ati Arabia Saudite ntitubyemera ariko kuki se iyo bagiye muri Arabia Saudite nkaho uvuze muri Emirat cyangwa Katari bagomba kubahiriza bakipfuka so bagomba gutandukanya uburenganzira kuko nicyo bavuga uburenganzira bwa muntu no gutandukanya amafaranga y'iterambere kuko iterambere y'iterambere ugiye kuko nukubaka umuhanda nukubaka amavuriro nukubaka n'ibindi bikorwa by'iterambere ibyo bintu rero nk'amashanyarazi areba abantu bose areba igihugu batandukanye rero umuco icyakabiri amini kintu kinakomeye cyane burya edi nuko iyo babivuga batyo ntabwo bareba politike y'igihugu kuko leta zimwe zihirima kubera iki zihirima kubera ko abaturage ubwabo ntabwo biyumvamo ibyo bintu abazungu n'abandi bari mu kuzana ari nayo mpamvu ubona ibibazo biri muri West Africa ubu ngubu ntabwo biterwa n'ibyo bintu ahubwo biterwa n'uko bashaka kwimpoza imico yabo itagendanya n'imico y'abanyafurika n'ubuyobozi bikanaviramo izo leta turi mu kuvuga ubu ngubu zihirima
turabigarukaho mu kanya tureba uruhare rw'amahanga muri ibyo bihugu cyane cyane uburyo babifatanya n'inkunga baha ibihugu bitandukanye ariko twatumiye abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri iyi nsanganyamatsiko kandi dufite benshi cyane ndaza kubasaba kubaza mu masegonda make cyane hanyuma n'umutumirwa wacu akajya afata umwanya muto ya kugira ngo abasubize reka duhere kuri Tuishime Jean Baptiste wirwe neza
mirewe neza kuri Amerika
uri hehe
Kigali mu Rwanda
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ni igitekerezo nashaka kuvuga urabona buriya banki y'isi urabona buriya biriya bihugu bya Aziya Uburayi na Amerika ni ibihugu bifite imico itandukanye n'iy'Abanyafurika donke kuvuga ngo muri Afurika habeho kujya baryamana bahuje ibitsina kugira ngo baduhereze izo nkunga zabo bari bakwiriye kuzigumana kubera ko twebwe umuco wacu umuco w'Abanyafurika ntabwo twemerera kuryamana duhuje ibitsina cyo ni kimwe kuba Museveni yavuze ati rwose twebwe izo nkunga ziramutse zitanabonetse ariko hari aho twakwigeza ibyo yababwiye mbona ari ukuri ahubwo bo bakwiriye gushaka ubundi buryo bajya bakoresha niba nakoresha propaganda zabo bakajya bashaka ubundi buryo bazinyuzamo ariko batanyujije muri izo kategori zo kuvuga ngo abantu bajye baryama bahuje ibitsina ngo babone gusa kugira ibyo bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo babone izo mfashanyo.
Urakoze cyane, tuyishime. Reka dufate na Jean-Claude Wirweneza. Buri hehe?
Turavugana ndi mu gihugu cya Kenya mu ntara ya Turukana.
Turukana ni amahoro.
Tugashima cyane Uhoraho.
Ikibazo cyawe
kuvuga kuri ibyo bijyanye n'ibihano biri kurafatirwa n'igihugu cy'Uganda ibijyanye n'icyo cyo kuvuga ko ibitsina bisangiye bishobora kuryamana kuri twebwe turashima ku ngingo yihore Museveni yashoboye gufata agitwamiriza ayo mategeko aremereye kuko twebwe imico n'imigenzo ya Afurika ntabwo ijya isa n'iyabo bazungu kandi ndetse muri Afurika ibihugu bimwe bimwe tuzatwara amaze kwifukira afite dutegerezwa natwe kwidegereza kuko uburenganzira bwa muntu bwamaburiho ibyo kuko abantu basangiye ibitsina kuryamana tubonaga muri Afurika umenga nta kamaro byaba bidufitiye rero ndabona ko izo mfashanyo bashobora kuziduha ari uko ubwo buryo bubayeho bahora bazigumya muri Afurika tukifasha kuko twe tubishoboye.
Urakoze cyane Jean-Claude muri Turukana majyaruguru ya Kenya. Reka dufate na Steve Nsabiyumva wiriwe neza. Uri hehe?
Ndi Uganda.
Ikibazo cyawe?
Akabazo kanje n'akabazo kagufi ya cyane. Mbega iyo nk'isi yose iyo igira inyungu iyihe mu gihe abantu babaryama ntibahuje ibitsina?
Subiramo ikibazo cyawe.
Iraki isi yose igira akunguka kahe mu gihe abantu bajyamanye bahuje ibitsina?
Urakoze cyane, ndagushimiye.
Kabiri
byari byiza tubafite kugira ngo basubize icyo kibazo cyawe, ariko ntacyo ndaza kubaza umutumirwa kugira ngo agire icyo kivuga. Kabiri wihuta.
Kabiri mbega nta banki ya Afurika ihari kugira ishobore gukemura ibyo bibazo byahora bikemurwa n'ibanki isi yose?
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika. Bwana Mwine, byinshi ni ibitekerezo, harimo n'utubazo tumwe na tumwe. Wagerageza ukaduhina mu magambo make cyane, niba hari icyo wibagiwe ndaza kukikwibutsa.
Urakoze Edi, ngira ngo nk'uko bivuze byinshi byari kutunganira, ariko irebye bose bari ku kintu kimwe, umuco n'idini. Buriya Abanyafurika dufite idini yacu, umuco wacu, ntabwo rero bitwemerera, indangagaciro ntabwo bitwemerera uhuza ibitsina. Ikindi yabajije ngo banki y'isi yose yungukira hehe n'abantu baryamana bahuje ibitsina? Mu by'ukuri nicyo kibazo, kuko banki y'isi yose ireba iterambere, ariko problem dufite ubu muri banki y'isi yose burya abashoramari bayo, icyo twakwita abatera inkunga iyi banki, ni Abongereza n'Abanyamerika n'Abayapani bakiramo amafaranga menshi cyane, ari nabo bafitemo shares cyangwa imigabane myinshi. Abo bantu bose bategekwa n'ibihugu tumaze kuvuga. Ni ukuvuga iki? Izi banki abayobozi bayo bagendera ku mabwiriza y'ibihugu, ari nabo bafata ibyemezo byo kuvuga ngo abahuje ibitsina n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Kandi ikindi nuko ikindi umuntu yakwibutsa nuko ibi bihugu byamaze kugabana ibyo bigo. Umunyamerika agomba kuyobora banki y'isi, hanyuma umunyaburayi akayobora cya kigo cy'imari mpuzamahanga FM,
aricyo bita International Monetary Fund. Bivuga nibyo Edi, kandi abo bose bashyigikiye abantu bahuje ibitsina. So urumva amabwiriza yose ya banki y'isi yose agendera ku policies cyangwa ku bikorwa by'abayobozi b'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Ngira ngo icyaka ari mu cyo twajya aho bavuga, ariko se banki ya Afurika yo ikora iki? Kuki idashobora kuzira icyo cyuho? Umuntu yavuga ko banki ya Afurika n'ubundi ifasha ibihugu mu iterambere, ariko amafaranga yabo ntabwo ahagije. Kandi zo twanamubutsa ko na banki ya Afurika ingiyi iterwa inkunga na banki mondiali, hari n'ubusanga hanini nayo ibona amabwiriza ava kuri International Monetary Fund na banki y'isi yose, niko umuntu yabivuga. Ariko mu by'ukuri banki Afurika irafasha rwose kuri iterambere mu bihugu bya Afurika.
Ikindi muntu yakongeraho, sinzi niba wakirambura, ariko n'iyi banki nyafurika icura amajyambere, abitwa ko ari abanyamigabane bayo banini n'abanyamahanga. Ibihugu bya Afrika bifite imigabane mike cyane muri iyo banki kurusha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ku buryo no gufata ibyemezo ahanini bifatwa n'ibyo bihugu bifite imigabane myinshi, kuko burya umushoramari umunyamigabane ni ufite ijambo kurusha umunyamuryango.
Ya nibyo Edi, nibyo nari nkumujeho uvuga ni banki ya Afrika isura amajyambere, mu by'ukuri ifasha Afrika mu mishinga n'iyindi, ariko nk'uko maze kubivuga nuko abashoramari bayo ntabwo ari abanyafrika aribo bashyiramo amafaranga menshi. Abashyiramo amafaranga menshi cyane n'abantu n'ubundi nubwo bataraba abanyamerika cyangwa abongereza, ariko bafite icyo bita influence kuri abo bantu, ku buryo bababwira bati nimudakora gutya tuzabafatira nangwe ibyemezo, kuko abanyamerika buryo bagufata ibyemezo ntabwo ushobora gucuruza muri Argentine, ntabwo ushobora gucuruza muri Asia. Usanga Amerika n'Ubwongereza bagushyizeho icyo bita sanctions cyangwa abanyaburayi, mu by'ukuri ntabwo ushobora gucuruza. Ukumva rero na banki iyi ngiyi ya Afrika hari aho amaboko yayo afunze kubera ibyo bihugu tumaze kuvuga n'ibihanganye.
Ariko nanone mwine hari abashobora kuvuga ngo hari abantu benshi bakomoje ku kijyanye n'umuco, imyemerere y'Abanyafurika, ubwisanzure. Ariko nanone hari n'abavuga ubwo bwisanzure nanone bureba abo ngabo bafite cyangwa se baryama n'abahuje ibitsina, ababivuga uko bo urababwira iki?
Ni nacyo kibazo abantu bita double standards. Double standards mu Kinyarwanda ushinzwe ko umuntu yabishinira mu Kinyarwanda.
Indimi ebyiri.
Kuko buriya ntabwo icyo kibazo cya Human Rights. In fact iyo baza kureba na Edward Dorome z'ibindi Human Rights bavugaga, bakavuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu zindi, ni nabyo bamwe abayobozi bavugaga aba opposition. Ari nabo bashyigikiye ingiyi iri tegeko ry'abahuza ibitsina mu Bugande. Usanga baravuga bati ese aba bantu bagiye kureba bareba uburenganzira bw'ikiremwa muntu buri mu buhuza ibitsina, kuko bo ibihuza ibitsina nabwo bita uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kuko abanyafrika abenshi kubera umuco n'amadini tumaze kuvuga, usanga bavuga bati ubuhuza ibitsina ntabwo ari uburenganzira, ahubwo ni deviation. Rebyo ni kuva ku murongo, ni nk'uburwayi kuko ubona abantu banyamweru, nicyo banavuga. Ukumva rero hari ikibazo, ntabwo na n'ubu gisobanukiwe. Warabonye n'idini Anglican Church ifite ikibazo cy'uko Anglican Church yacitemo ibice, icyo nacyo ni ikindi kibazo kiri mureba mu idini. So nkumva rero ni ikibazo gikomeye cyane kirebana n'abo bantu bashaka kuzana promosiyo yo guhuza ibitsina muri Afurika, bizabagora cyane.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni, dufite abandi bakunze b'Ijwi rya Amerika. Gashumba Emmanuel, wirwe neza.
Wirwe neza Ijwi rya Amerika.
Yego, uri hehe?
Ndi hano Masaka muri Uganda.
Namahoro?
Namahoro cyane, turi kumwe.
Turi kumwe. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanjye? Yenda vuga ni turaza gukomera, turaza kwihangana perezida nk'uko yaduciriyemo, ariko twebwe ntabwo turi bubyemere niba batwinoma amafaranga yabo nibarorere. Turaza gukoresha yacu makeya, turaza kwiteza imbere. Ariko ntabwo turi bwemere imico yabo kunyizana.
Urakoze cyane Gashumba. Reka dufate na Idrissa Bakungu, wiriwe?
Ngirewe neza Idigwema munyamakuru.
Yego, uri hehe?
Mereye ari Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ni ibyiyumviro nyine. Ni ukuvuga ngo ngiye mbere na mbere mbanje gushimira nyakubaha Perezida Museveni ku byemezo nyine yafashe, bigaragarire n'abandi Banyafurika nyine bahora nyine bajya gusabiriza hirya no hino ku isi mu banyamahanga nyine. Ni ukuvuga ngo twebwe Abanyafurika nyine ndabisabira ko twakwishyira hamwe tukajya duhana ibitekerezo mu mico yacu ya Kinyafurika, tukabana Kinyafurika, tugakundana Kinyafurika, tukagira ifaranga ryacu Kinyafurika. Muri makeya ndavuga ngo tutirinze kurebera ku by' abanyamahanga bari abazungu bahora batuzanira inaha. Ni ukuvuga ngo Abanyafurika duhagurukire hamwe twese hamwe, yaba umubyeyi yaba umusore cyangwa umusaza cyangwa umukecuru, ahaguruke turwanye biriya bitekerezo by'abazungu kubera biba byica n'urubyiruko rwacu. Ni ukuvuga ngo icya mbere tugomba gukora ni ireme ry'uburezi, kubera ngo abana mu ishuri nyine bajya kwiga hanze, inananenga abayobozi bacu bajya no kujya bateze Afrika yacu mu burezi bakohereza abana bacu hanze kwiga kwa nibo bafite ubushobozi naho noneho kujya kwigayo bakiga ingeso mbi kandi iyo bagarutse muri Afrika nyine na musaro bashobora kugutanga kuri Afrika kubera nyine baba barangiritse baranyweza droge nyine urebye nge birambabaza cyane kubera iyo mbibonye no kuvuga ngo duhaguruke twegaho abanyafurika nta kindi nabisabira
urakoze
cyane abashima n'abandi ba president nyine bakomereza aho ngaho bashibishire hamwe tugwanye abanyamahanga batuzanira ibidakoreka muri Afrika.
Urakoze cyane Idrissa. Kuri telefone reka dufate na Juvenal hanyuma tugaruke mwine agirageze gusubiza bimwe muri ibyo bibazo. Juvenal wiriwe neza. Juvenal uranyuva? Ntabwo ari Juvenal, mbabare ni Christophe Ndayizeye. Wiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego, uri hehe?
Ndi i Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Jewe igitekerezo mfise. Nasomye ijya nkuru ndayibona mbona yuko abazungu ari ukuntu batwifatiye bashaka kutugira injiji. Muri make hajya ubwigenge bw'igihugu bwamara ubw'igihugu. Ntabwo igihugu kibwirizwa kugendera ku mabwirizwa y'ikindi gihugu baduhifatishije kumbo z'ubutunzi bwabo burenze. Ubundi mu ubutunzi bwa mbere no kugira mu mutwe abanyafrika no kugira ibyiyumviro biri hamwe bikomeye tukubaka ikintu kimwe tugakora na kare. Afrika yacu iratunze, irimo ubutare, irimo za petrole. Urumva hamwe abanyafrika twoje hamwe tugakora igiteza imbere Afrika yacu. Aba bazungu bafata ingingo bishakiye ku bihugu byacu boturura.
Urakoze cyane.
Dushimiye rero President Museveni ku ngingo yafashe nk'umushinga ntahe w'ijunja n'ijambo agahagarara ku kintu kimwe akanga izo mfashanyo zabo kugira tugumane umuco wa Kinyafrika.
Urakoze cyane Christophe mu gihugu cya Kenya kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana mwine, byinshi ni ibitekerezo cyane cyane ubona ko abantu benshi basa nkaho barimo kunenga iki cyemezo cya banki y'isi ndetse bashyigikiye uburyo Perezida Yoweri Museveni wa Uganda arimo kubyitwaramo, ariko benshi barimo baragaruka ku kijyanye no gushyira hamwe kw'abanyafrika kugira ngo bigobotere cyangwa se bave muri ibyo bibazo amahanga cyangwa se uburengerazuba bw'isi bugerageza kuzana mu bihugu bya Afrika. Umuntu yakwibaza iyo abategetsi b'abanyafrika nka banki y'isi ivuga ko ibyo Uganda yakoze binyuranye n'indangagaciro za banki y'isi, kandi iyo barimo gusinya ayo masezerano ajyanye n'inkunga cyangwa se imyenda barimo kwaka muri banki y'isi, ibi bintu biba byanditse icyo gihe abasinya ibyo bintu ntabwo baba babisomye neza?
Urakoze Edi, baba babisomye ariko ngirango ni naho rira burya banki y'isi yose ntanubwo nayirenganya burya irakoreshwa n'abafite policies zabo nibyo bashaka gukora muri Afrika. Ariko icyo umuntu yareba cyane cyane ni ikintu twise Museveni nyango yakoresheje ijambo cyo bita mu Cyongereza insufferable, ni ukuvuga nk'ikintu ni deficit, hari ikintu kiba kibura. Aba bazungu uretse politike baba bafite, ariko bafite niko no gushaka gufata ahari umugabo bitangira ngo ndayizeye n'ubivuze nonaha avuga ati ntabwo bumva ko ibihugu bigira ubwigenge sovereign state. Ikibazo rero kinahari kinakomeye Edi, nuko usa naho bashaka kwanda mayininga cyangwa gukuramo kugabanya imbaraga z'inzego, kuko nk'iri tegeko ntabwo ari dikwiro, ntabwo ari itegeko ryashyizeho na perezida, no ni itegeko ryashyizweho n'abantu twita intumwa za rubanda aricyo twita demokarasi. None se iba muri demokarasi abantu bemera ko ari uburenganzira butangwa n'abaturage, iri tegeko rero ryatuwe n'abaturage, kuki bo bumva ko bagomba kuvanga iterambere bakarivanga nicyo bo bise uburenganzira bwa muntu batitaye ku ndangagaciro z'ibyo bihugu bashyiramo ayo mafaranga yabo. Nge nkumva rero ikibazo gihari nuko aba bantu Banki Mondiali n'abayikoresha ntabwo bagerageje kureba no gutandukanya, ariko nizo policies bakora ntabwo yadutangaza, ni nabyo busanga bakora muri tumaze kuvuga mu kanya muri West Africa. So bafite inyungu zabo batambutsa zihabanye n'inyungu z'abirabura, bizakomeza gutyo kugeza igihe wenda abirabura nabo bazabona amafaranga yabo. Nkuko tumaze kubivuga, abanyabura abarabu bafite amafaranga yabo, ntabwo rero bakigendera ku mabwiriza yabo bazungu ariyo bahatse iz Banki Mondiali na IFM.
Ibyo ni nabyo Perezida Museveni yavuze ko bazagerageza gushakira ahandi ayo mafaranga bakabaye bakura muri banki y'isi, ndetse anavuga ko bazatangira kubyaza umusaruro ibikomoka muri peteroli Uganda irimo kugerageza gucukura mu mwaka w'2025. Aho handi ni hehe?
Urabona aho leta za Afrika n'izindi leta n'abantu ba izikize zigomba kureba bije yazo, amafaranga yiba bije izabo, amafaranga aturuka hehe. Iyo rero Uganda bugiye gucukura amavuta, rufite peteroli rungubu, ni ukuvuga ko nibatangira gucukura amavuta amafaranga bashobora kuyabona, ariko n'amafaranga ubwabo bakoresha bagomba kureba ko hari ibyo bagabanya nire bitari ngombwa kandi na corruption. Bwo ya Afrika edi ikintu kizonze Afrika si kindi, usanga amafaranga menshi atakarizwa muri ruswa n'ibintu bitagendanye n'iterambere ry'abaturage. Nge nkumva rero aho hantu bavuga ngo ni hehe, ni kureba ko muri aya mavuta bari afite bafite n'ikawa n'ibindi bintu. Museveni uvuze mu kanya avuga ko bamaze kureba na uranium barayifite, uwakanavuga ati uranium aho kwicuruza mu raw materials cyangwa ibintu byacu twacuruzaga tutabyongeyeho additional value, ntacyo twongeyeho, tugabanye icyo kintu tubicuruze natwe hari icyo twongeyeho, bizatuma ayo mafaranga yiyongera. Njye mwumva Afrika icyambere ni igabanye amafaranga yibwa, igabanye ibintu by'ibikoresho bitari ngombwa. Ibyo bintu bizatuma ya mafaranga y'inguzanyo babaha wenda aziba icyo cyuho cyangwa amafaranga babahaga.
Ariko mu gihe gito umuturage niwe uhahombera.
Nibyo Edi, ariko icyiza ariko nkubwire, iyo ufite umuryango wawe mukumvikana ko amafaranga yabuze, mushobora kuburara cyangwa mukarya ibyo mubonye. Icyiza muri leta izingi za Afrika zose, abaturage byangumaze kumva abantu batanga ibitekerezo baki, nta n'umuntu numwe je nta n'umuntu numva ngira ngo nawe n'abaturage aho batarabagande bashyigikiye itegeko ya Museveni. Nibwo bwa mbere aho perezida ashyiraho itegeko, iryo tegeko abantu bose bakaryemera bakarikomera amashyi.
Radio Ijwi rya Amerika, dukadufata abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Charles wirwe neza.
Amaro cyane ndabumva.
Yego, uri hehe?
Ndi Zambia.
Zambia?
Yes.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Jegi, ikibazo cyanjye nari mfise ni ikibazo cyo kuvuga ati bavuga ko Uganda yikukiye yarabonye independence. Ririya deni ryo muri Banki Mondiale ko ryategeko ryasinywe ko perezida yari ishyize ku mukono, ariko ryatowe n'abashingamateka, ritorwa n'abakenguzamateka perezida bugemeze, kandi bariya abashingamateka nabo bakaba bashyizweho na rubanda. Mbe muri icyo gihe ko Banki Mondiale ihise ifata ariya mafaranga yahori kurana ubu yahori iha Uganda n'imfashanyo zihagarika, muri icyo gihe wumva Uganda iri cyakoronizwa cyangwa ifi irasise independence? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, burya umuntu iyo aguhaye ingurane ubuzi kuzoyishyura. Mu bisanzwe n'ingurane ariya mafaranga rero Uburayi buduha buyaduha avec condition y'ibyo bafisemo interest. Ingurane nk'izi ngurane tugenda gutora mu mabanki ni ingurane zihishije ibindi bintu bobo baba babona twe tutabona rubanda ari nacyo gituma ririya zitegeko byato tuvuga turafise independence turafise ubwigenge mugabo ririya deni kubera bo byagiti deni ariko rifise izindi ntumbero si ntumbero z'ideni ni ntumbero z'ibindi bintu binyegeje bidashobora kuboneka nka karorero nk'amabuye y'agaciro hali ziriya ngurane kugira bobo ba profitari ya mabuye y'agaciro bari muri muri biriya bihugu ubisanzwe si deni tereke nk'ama deni dipora kubera ubushishoze nta kuntu iriya tegeko nje mbona ko bariko barahonyanga umuco nyafurika umuco wa Uganda kubera mu mico yacu nta ibi bintu byo guhuza ibitsina muri Afurika biri hake.
Urakoze cyane Charles mu gihugu cya Zambia. Bwana mwine.
Yes. Eddie, umugabo ngira ngo uramwumvise uri muri Zambia yabajatse ubugande ntabwo bwikutiye ntabwo ifite independence. Yes. Ariko rero muri Afrika independence kubera ko nta economic independence nta bwikukwikukira udafite amafaranga. Bajya rero kubona izo nguzanyo kwiterambere kugira kuko aya mafaranga ntabwo bafite iterambere nk'imihanda myiza amashuri n'ibindi. Ariko ngira ngo harakana navuze n'ubundi ati aya madeni nubwo ari amadeni abafite ibindi byinshi inyuma kandi koko nibyo kugira urebe n'amadeni aya ngaya buriya World Bank imaze kuko aya mafaranga inagutegeka n'umuntu uzakorana nawe n'umuntu uzubaka uwo muhanda baba bafite risiki yabo azubaka imihanda ni ukuvuga ko uwo muntu baba muzi baba niki ni ukuvuga ko nawe baguha amafaranga ntushobore kuzana uwo muntu ntabwo amafaranga bayaguha. Ikindi bashobora no gutegeka bati uwo muhanda bazakoraho icyo twita save n'ibindi cyangwa kureba uko bizagenda umuhanda uzanyura hehe ayo mafaranga menshi cyane sosiyete ziyatwara ahanini usanga ari izabo cyangwa arizo bafitemo imigabane. So nkumva umugabo icyo yavugaga uwo muntu wo muri Zambia amafaranga y'amadeni miro uzasanga nka iyo baguhaye 30% agira mubi ajya mu bintu bitari iterambere ahubwo mu bintu birebana ngo workshops n'ibindi bintu byo ngibyo. So ni ikibazo gikomere cyane bihugu byo muri Afurika n'ibihugu byose byo biri mu nzira y'amajyambere. Nge nkumva solusiyo y'ibi bintu nuko ibihugu yatangira kumenya ukuntu bizigama amafaranga yabo uko ziyakoresha bakagabanya na corruption iri mu bihugu bya Afurika.
Hanyuma ikindi mwine muri iyi minsi ibyo byose umaze igihe ukurikirana politike ya Afurika abategetsi ba Afurika uburyo barimo kwitwara cyane cyane kuri ibi bihugu bikize ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi muri iyi myaka mike ishize ubona ko Afrika ishaka kwihagararaho ibihugu nka Kenya ejo bundi president William Ruto yavugaga ko bitakiri ngombwa ko bacururuza mu idolari ukabona mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birirwa bamagana ibihugu nk'ubufaransa bamagana abanyamerika niki kirimo guhinduka kuri uyu mugabane wa Afrika.
Eddie ntago yurebye ntago ibyo bintu ari bishyashya ibura by'iminu za 60 abantu barabitangiye bakwame nkuruma Sekou Touré barabitangiye ba Patrice Lumumba barabitangiye babonye bya mavirimo ba Gaddafi ba Sankara nabandi benshi cyane abayobozi batangiye muri tukibona ubwigenge nabo barabikoze ariko ntabwo byabahiriye barabarwanyije byavuye murabizi ahaza rero zo twitaga kudeta kude turaziza 70 1970s haje kudeta kandi kudeta burya bari ba puppets abantu bavuga ngo izo kudeta abantu bagikoraga baba abantu bashyizweho n'abo bantu tumaze kuvuga ariyo bayobora za banki mondiali n'ibindi. So ubu ngubu ikintu kirimo kuza ni ikihe ni cya kindi urimo kuvuga ati hari ibihugu bivaho nka Kenya wumvise rutejo bundi avuga ati idolari yesi buriya muri politiki abantu bavuga ibintu kugira ngo bashyushye imitwe y'abandi cyangwa akanabyumvamo rwose akaba ari na polisi nziza ariko ikibazo kiri ngo kugira ngo hari udashobora kurwanya aba bantu bakoze muri doctrine yabo nabo bashobora kukurwanya. So ngiye nkumva ikirimo guhinduka nuko hari abayobozi bamwe babona bati koko idorari nkatwe yagombwa kuki tajya muri BRICS kuki njafata amadorari nkagura ibishyimbo mu Rwanda n'urugero kuki fata amadorari nkajya kugura amavuta muri Iraq kwai ibyo byose rero barabivuga kandi na byiza ariko kugira ngo bigereho ntabwo byoroshye kuko abantu bashinze system yabo kugira ngo uyirwanye ni yindi ntamba naho barakurwanya ni ukuba ko umuntu ugiye kuyijyamo agomba kuba yikomeje kuko kugira ngo kigereho n'indi ntambara nk'izindi.
Urakoze cyane bwana Frank Mwine, reka twongere tugaruke ku bakunzi b'ijwi rya Amerika. Niyo nkuru werwe neza. Niyo nkuru uranyuva?
Werwe neza.
Yego, uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda, ahazwi Nyamirambo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ni kibazo nshaka kubaza. World Bank tuzi ko yitera inkunga hari ibikorwa byiyongera mu gihugu nko muri Uganda rwari byari bimaze gukorwa bitewe na banki y'isi. Ese ibyo ku Bugande babonye ko nta shingiro bifite cyangwa se bafite indi banki bagiye kujyana imikoranire kugira ngo ibyo banki isi atrage inkunga kugira ngo bidasubira hasi. Nicyo kibazo turashaka kubaza.
Urakoze cyane mukanya, ndaza gusaba bwana Mwine agusubize icyo kibazo. Hanyuma Joseph Nduwimana, wirwe neza.
Wirwe.
Wauri he?
Kirundi Burundi, ikibazo cyawe.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanje jewe nshimiye cyane Perezida wa Yoweri Museveni wa Uganda ku ngingo yafashe yo kwihagarara ko nk'Umunyafurika aciye ubwenge. Ariko nkacangaruka nkagira amakenga, mbese kubera iki abategetsi ba Afurika batogira kugira ngo badukure ko ubu bukoroni bw'abazungu badukangisha idorare koko bw'iki kugira ngo Afurika by'ukuri twihaze ko dufise amabuye, dufise amazi, habuze iki kugira ngo umuntu w'Umunyafurika yoye kuguma akangishwa n'ibihano by'Abanyaburayi kimwe na Amerika?
Urakoze cyane, ndagushimiye. Reka dufate uwa nyuma, Patrick, wirwe neza.
Atwiriwe neza, turaha mugabo.
Yego, uri hehe?
Jewe ndi mu Malawi.
Malawi, isi yose ndumva uyu munsi tuyizengurutse. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanje?
Yego.
Ubuzima bw'Afurika atari abazungu.
Uvuze?
Ubuzima tubana bwo muri Afurika twafise abazungu.
Yego. Nicyo gitekerezo cya
kubera urabona ubuzima buri muri Uganda n'ibi bihano bafatiye Uganda. Nje nkabona ni ikibazo gikomeye cyane. Urebe ndi Burayi, ikibazo kinini cyane. Ukareba abaperezida bose ba Afurika nta munsi n'umwe barishaye ngo biganire biriya bibazo baba bariya basore ariko gufira hariya muri Libya nta munsi nyaga zirabura.
Urakoze cyane Patrick kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana Mwine, mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ariko hari umwe wavuze ati Afrika iracyakoranijwe, akibaza ikibuze kugira ngo Afrika yihaze. Hanyuma n'uyu Patrick wavuze kubijyanye nuko ngo nta buzima ku mugabane wa Afrika, niyo mpamvu buri gihe Afrika igomba gukorana n'abazungu.
Reka tutangire ku icyo ngicyo ati nta buzima ushobora kubaho udafite abazungu. Ariko iki ni ukwibeshya. Hari urebye za 60, hari ibihugu rwose nka Tanzania burya yaje guhindura polisi zayo muri za 80, ubwo Nyerere yahinduraga icyo bitaga chama cya Ujamaa, nubwo itakoraga neza, ariko buriya Tanzania ifite icyo bita stability muri politike. Na n'ubu muri Tanzania urebye ururimi rumwe kugira ngo umuntu avuge ngo jewe nkomoka angaha, ngo jewe ndumu wahe. No, Tanzania ubona bunzu bumwe, United Republic of Tanzania. Araba Zanzibari usanga ari abantu bamwe. Ariko ari nibyo kuno bundi ahubwo giye cyo mbona hangaha ibihugu byakunze kugendera cyane ku bazungu buri kintu cyose byagendaga bishirima ari nabyo bihugu bona nk'ubugande za 70 n'ubundi habaye za kudeta ubote bamukura kudeta hazaho idamini amina araza nabandi bagenda babikora gutya bagenda bavaho reba za Zaire arizo Congo so iyo urebye Afrika ishobora kwibeshaho ikibazo gihari kinini cyane dufite abayobozi babi abayobozi bo muri Afrika abenshi ntabwo navuga ngo bakorera abaturage bose aho gusanga abenshi batashobora kumaneginga cyangwa gucunga neza imitungo ya rubanda so hakoze icyo kintu wasanga abantu bakoze neza ikindi yavuga ati hakora iki kugira ngo abantu kwihaza mu biribwa n'ikinyabwo nacyo dukomojeho ariko iyo rebye ibyo nasankara nibyo yibazaga muri za 80 agifata ubutegetsi ari nabyo umusore yaje Ibrahim Traore w'umushyashya ati kuki Afrika ikize ariko igakomeza gukena ibintu byacu tubitwara hanze tuwe ibyo tubona ariko ahanini nawe Sankara yatangiye kwigira gutyo ngira bara mu rwanyize wabonye uko byamugendekeye ari nacyo gisubiza iki ngiki ngo ntabwo twabaho tudafite abazungu ariko nubundi abazungu yubihaye kuko ndabona bamugambaniye bara abazungu bakoresheje igihugu nka Cote d'Ivoire ibintu barabizi neza bazi amategeko amine amateka ikindi rero Banque Mondiale yabazaga ati ese Banque Mondiale yabaga icy'abaganda ati Banque Mondiale abagande babonye imishinga yabo irangiye ese bazakuraho amafaranga yo gukora ibyo bintu nibyo nubundi birasubizanywa nibyo tumaze kuvuga imishinga ya Banque Mondiale buri mishinga iterambere ntabwo igirangira imihana ntirangira amashuri n'iki byose ariko rero abantu barebe n'urwego rwa politiki buri Museveni yari ahantu aho twakwita between a hard rock and muri abishira a hard place and rock
ni nko kuba hagati y'ururimi
iyo hagati y'ururimi kuko ya abaturage nko kuvumbise bose bashyigikiye ko batagomba kujya go Museveni ko bamushyigiye ko agomba kusinya itegeko aka ryamagana abahuza ibitsina akaba rero n'abazungu bavuga bati dukeneye iryo tegeko uri kureho yagombaga kureba uko yabaransi ibyo bintu yewe ko nabonye yajyanye inyungu z'abaturage ariko urebye ko iryo tegeko rinameze rivuga ko abazahanwa ni abantu bakora icyo bita poromosiyo y'abahuza ibitsina poromosiyo mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo
kwamamaza
yes ugasanga rero na waf ari kunabikina ariko icyo navuga nuko afite abaturage ku ruhande rwe
urakoze cyane bwana Frank Mwine ni umunyamategeko uri mu gihugu cy'Ubwongereza akaba akurikiranira hafi politike zo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari kuri telefone dufite na Mark Wilwenes Makuranyuva Mark ndibaza ko dushaka kuba tumubuze Makuranyuva nabwo na Mark ndumva tutamufite ariko hari nabandi bakunze ibijwi rya America bagiye batwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu badusaba ko hari ibyo twabasomera kugira ngo bwana Mwine abisubize hari uyu wageze ati muze gusoma ubutumwa gende mu Rwanda icyo navuga nuko abanyafrika tugomba kumenya kubaho ntawe duteza amaboko kuko bituma badusuzugura kandi nyamara imitungo kamere yacu idahari bapfa nta mpamvu yo kutuyobora bashaka kutuyobora nk'inka byaraheze icyo ngicyo bwana Mwine ndibaza ko twagigarutse ariko wagira icyo kivugaho
yes twakivuzeho rwose uyu nguye njyango ya yatunganiraga n'ibyo twavuze ati abanyafrika bagombe barebe uko bagomba gucunga imitungo yabo kuko nibyo twavugaga mu kanya mu gihe abanyafrika bafite imitungo barayifite imitungo ariko ikoreshwa nabi nibite ku baturage ngira ngo iyo narebye Banque Mondiale cyangwa banki isi yose abayobozi barebye neza uko bacunga imitungo yabo ntibayinyereze ntibakore ntaguri amamodoka ahenze ntibatware bubaka amavuriro aho gutwara abana babo n'abantu b'abavandimwe babo mu mahanga kwivuza ibyo bintu bashoboye kubikora wasanga Afrika koko ibonye ubwigenge kandi bikenere cyane cyane izinkunga za Banki Mondiale.
Waruvuze kuri icyo kijyanye n'abayobozi ba Afrika bajyana imiryango yabo haba mu mavuriro cyangwa se no kwigara, umukunzi w'ijwi rya Amerika yakivuzeho gatoya agira ati abo bayobozi barimo gufata ibi byemezo cyane cyane abanyafurika nibo bohereza abana babo muri ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, bakagenda bakigayo bakamara igihe bakiga imico yabo bakaba ari bo bagarura iyo mico bakayizana mu gihugu cya Uganda. Ni nka bya bindi wavugaga indime byiri.
Yes Edi, mu byukuri urebe cyane cyane bakunda kureba ko abantu bavuye hano iwabo bagenda bagasubirayo bakafari iyo mico bakabigisha kurisha ibiko nibyo burya muri za 60 mugabo bitaka muzu banda wari wa Malawi yaravuze ati baratwigisha kurisha ibiko n'amakanya kugira ngo imico yacu iri nk'iyo twa ibyo twakoresha mu kurya tugibagirwe, ariko ugasanga mu byukuri hanini niba wowe udashobora gutwara umwana wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umuvandimwe wawe kwivuriza mwivurire mu cyo gihugu kututazana uwo muganga ukamushyira ngo mu cyo gihugu cyawe cyangwa ukamwigisha, kuko abanyafrika yiba bakugishije ubuganga wa kuko bagatufita abaganga benshi cyane abanyafrika bari mu Burayi bari muri Amerika, ushizeho uburyo bwo kubishyura neza bakarya neza bakabaho neza abo baganga bose nabo maze kwigisha baguma mu cyo gihugu cyawe kibaje hanze.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite Cyril Muvunyi wirwe neza.
Murao neza.
Yego uri hehe?
Ndi mu Rwanda ikayonza.
Ikibazo cyawe.
Ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igitekerezo, ntabwo ndi kure ibitekerezo bagenzi banje bagiye batanga. Muri rusange umuntu kuba gufasha agutera inkunga ntabwo bivuze ko agomba gutanga amategeko mu rugo rwawe. Ufite urugo rwawe ku rugenga nk'umugabo mu rugo. Ntabwo rero nanone Museveni yavuga ngo mwenge ubwo mu mwanze ko ubwo mumpagarikiye iyo nkunga mwampaga nk'abankiyisi nisubiye ku cyemezo nafashe kuba akomeye ku cyemezo yafashe ni cyemezo kigaragaza umuntu w'umugabo rero iyo inzira zimwe zanze niba ngo inkunga za bankiyisi zanze asha kuba yaca mu zindi nzira ariko agahagara ku ijambo rye nyine k'umuntu w'umugabo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Icyo cyari igitekerezo. Bwana Mwine Harundi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati ikibazo Museveni, ikibazo ni Museveni umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi akaba cyaka inguzanyo hanze kandi igihugu cye gifite petroli, zahabu n'ibindi. Uravuga
aho ngaho Edi ntago yaba ari fair kuko petroli niyo bakivumbura nta nubwirava mu butaka kugira ngo icuruzwe ntabwo barayicuruza bacyari mu procedure n'iki byose. Gusa nge ntabwo njya muri ibyo ngibyo byo ko atinze ku butegetsi kuko hari abayurebye ibihugu bya Katari ukabona ibihugu bya Arabia Saudite bitera imbere ariko abategetsi bagumaho bigatera imbere. Nge ndumva aho icyo bagomba gukosora ni imicungire y'umutungo, iyo mitungo bakayicunga neza ikagira ku baturage ikagira ku bikoresho by'abaturage, amavuriro, amazi meza, imihanda n'amashuri. Ibyo bintu ntabwo nubwo bamaze imyaka ijana nta muturage wako kuba ntabwo ndabona umuntu wigaragamye muri Arabia Saudite iyo mbaye muri Kuwait mbaye muri Qatari iyo urebye ukuvuga ati imihanda nta muturage Edi uvuga uko pfura n'ijambo kubera ko umutegetsi atinze ku butegetsi.
Urakoze cyane. Ereka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Shizimana wirwe neza.
Wirwe cyane.
Ego uri hehe?
Njyewe ndi mu Kampala muri Uganda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Njyewe icyo mbona ibyo bihano Amerika yo gushaka kuba yofatira Uganda kubera yashyizeho ririya tegeko mbona ko bari kuyitandaniza kubera ko buri gihugu cyose gifite ikintu cyitunganije kandi nahobo gifatira ibihano nibyo imyaka 40 hafi 40 n'amaze ku butegetsi na baramaze kubona aho ashobora kuba yo kuri igihugu cyiwe kandi akagisikana n'ahandi ashobora kuba yo kwifuza. Jewe mbona nahobo gifatira ibihano ntikizobuza kugira ngo gitere imbere kubera ko imigambi yaramaze kwishimbira ingongo zo gumakira ingira zo gumagitega imbere uko yabyumvira.
Urakoze.
Mbona iyo mfashanyo.
Yego.
Iyo mfashanyo iza n'umamasha abanyafrika. Mbona naho boyihoda hanini hacu bafashwera baragaruka bakifasha nk'abantu.
Urakoze cyane Hashizimana kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana mwine harundi watwandikira avuga ngo ubundi izinguzanyo z'amahanga nizo zituma ibihugu byacu bikomeza gusuzugurwa. Akavuga ati akaba n'undi uvuga ati ese ko ari inguzanyo ari twebwe tuzishaka ubwo uhahombera ninde?
Yesi ariko urebye izinguzanyo za Banki Mondiali ntabwo baziha Abanyafurika gusa, urebye n'ibihugu byo muri Aziya, muri Amerika y'Amajyepfo nabo babona inkunga ya IMF. Aho n'ibihugu ubona bikize rwose, hano ubona IMF ibwira ati bari kubaha amafaranga nka za Ubugereki, hari ubu bagize ikibazo cy'amafaranga bashaka IMF bari intervena na Banki Mondiali. Nkumva ko gusa kugira ngo Abanyafurika bihaze, uretse ko biri kuzere nk'ukwezi, bihaze muri bije mu ngengo y'imari murebana n'iterambere, bagomba kugabanya ibitwara amafaranga bitari ngombwa, kandi nibyo byinshi bitwara amafaranga arabu yaranyerezwa ajya muri ruswa. Nibagabanya ibyo bintu burya bazagabanya n'amafaranga biguriza. Iyo amafaranga rero yuguriza ari makeya burya yesuramo iya kugurije uramutse ntabwo yakeneye cyane cyangwa iyo ubushaka nawe yatware. So ugira ijambo na bwa bwigenge tuvuga abantu bavuga ngo se ntabwo bigenga. Yes, burya kwigenga udafite ubwigenge bw'amafaranga cyangwa ubwigenge bwa ekonomi mu byo kuri ubwo bwigenge bwabucagase.
Hanyuma hari n'abandi barimo kuvuga ko Afrika ikwiye kuva muri iyi miryango ngo igasanga BRICS. BRICS ni wa muryango uhuze ibihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Ese uwo muryango urakomeye koko ku buryo wasubiza bimwe mu bibazo by'ingutu Afrika ifite yarisanzwe ikemurirwa n'ibihugu byo mu Burayi?
Birashoboka ariko unarebe ukuna ubu bari kurwanya umuryango wa BRICS. Kuko ejo bundi bumva South Africa bavuga bati Putin arajyayo, bati ntabwo ari bujyeyo, bamushyizeho na impapuro zimufata kubera biri muri Ukraine. Kandi n'ibyo bihugu tuvuga bikomeye cyane, China iracyakeneye Amerika mu iterambere, ukuntu bakoresha amafaranga nubwo nabyo gikiza, ariko mu bucuruzi barabakeneye. Ni abantu bakompetita cyangwa bakorana mu bintu by'amafaranga. Yureba ibihugu nka za Brazil nubwo nayo usanga ifite ikomeye, ariko ikeneye Abanyamerika n'Abanyaburayi. Reba na Afurika y'Epfo, urebe na India ari nayo mambure. So urabona na BRICS ubwayo ntabwo ikomeye cyane kuri idakenera iyi miryango, ari nayo miryango iri gukota ibitutu ibihugu. So nkumva rero nubwo bajyamo, uretse ko no kujyamo kwabo usanga abazungu nabo bagerageza kubarwanya kugira ngo batajyamo, bakora icyo bita sabotage. Ariko byaba byiza bayigiyemo, wenda hari icyo babonayo gituma kibungana mu ngengo y'imari. Ariko nkuko bimaze kubivuga, n'ubundi aba bantu bagenga izi ngengo, bafite ubushobozi na Banki Mondiali na IMF, bazakomeza nabo n'ubundi babarwanye cyangwa bashyireho n'imbogamizi zituma ajyamo. Ureba byabaye kuri Gaddafi, buriya nibyo yashakaga kugira ngo Afurika igire ubwigenge mu bitunu mu mafaranga, ariko ibyamugendekeye twese turabizi.
Bwana Frank Mwine, umunyamategeko ukaba n'umuhanga mu bijyanye na politike mpuzamahanga, cyane cyane politike yo mu karere k'ibiyaga bigari, tuvuganye uri mu gihugu cy'Ubwongereza, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze Eddie, nanjye ndabashimiye nkabashimira bose n'abantu twakuriye muri iki kiganiro. Murakoze.
Nshimire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi bagize ibitekerezo cyangwa se ibibazo babaza. Nshimire Engineer Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tahaniwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Eddie Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.